Yeah, a Brighton backseat.
Back up.
One.
A Python move across it in a proof. She's kick like a WM or a Bacola move. For goodness sake, she's a villa for the toxic. My again, the toxic from Sakwa baby, young one zikise. Come to me, baby, on full FPC. Yakamatal and Yakalavian zikisa. Yakalavian zikisa. Sakwa baby, young one zikise. Come to me, baby, on full FPC. Yakamatal and Yakalavian zikisa. Kwa baby jangu mkulabe onyiri da skinny tekulimba labe tambula hafa kubigambo vya bafede muka kakanyaze noto vya empale kende gode soma hati kende honi tinga gati kule masiti soma nkule tere bogati wanyifiji bad boy wangu wali kuchati. You're the only thing I got, Esther. You're the only thing I want. Yeah. Give me your heart. Give me your heart. Kutwa msangwa baby nyangonzi kise. Come to me, baby. Umpule pise. Yakamadala, jagala vyanzi kisa. Jagala vyanzi kisa. Kutwa msangwa baby nyangonzi kise. Come to me, baby. Umpule pise. Yakamadala, jagala vyanzi kisa. Jagala vyanzi kisa. A Python move Vancouver City na proof. She's kick like a W. Mula bakola move. For goodness sake, she's a killer for toxic. Manyage, ye toxic. Na is a kick, boxing. Kutase area haba bakuwa city inji. Baby, read my feelings. Can't you see what I'm doing? Kutuwa usagwa baby jamungu labe. Onyi ida skinny tekuli mbalabe. Tambula hava kubigambo vya bafed. Oga kakanyaze noto vya impale. Kutuwa usagwa baby jamungu labe. Onyi ida skinny tekuli mbalabe. Tambula hava kubigambo vya bafed. Oga kakanyaze noto vya impale. Fede gode so mahati. You're the only thing I got in. Kule masiti so mankule tede bogati. Why you feel bad for you wangu wali kuchachi. You're the only thing I got. Esther, you're the only thing I want. Yeah. Give me your heart. Give me your heart. Hapa Python move Vancouver City na proof. She's kick like a W. Mula bakola move. For goodness sake, she's a killer for toxic. I'm a nyanyi the toxic. To have sakwa baby nyangonzi kise. Come to me baby, umfule pise. Yakamadala, njagala vyanzi kisa. Njagala vyanzi kisa. To have sakwa baby nyangonzi kise. Come to me baby, umfule pise. Yakamadala, njagala vyanzi kisa. Njagala vyanzi kisa. To have sakwa. Nyangonzi kise. Njagala vyanzi kisa. Njagala vyanzi kisa. Love you, Esther.